lesela nginonsenza bafana uma kade beyinqoma basibelesela nginonsenza bafana kuzoba kade ningqoma nisibelesela nginonsenza bafana hey nasibelesela nginonsenza bafana yeah ngabe nanzalwe kanjani wasibelesela nginonsenza mfana yeah ngabe wazalwe phi ungasibona singathanda ukukhuluma asiqondile lokho sinike abafana ungasibona singathanda ukukhuluma ngithi asiqondile lokho sinike abafana sikhiyangane bo uthathe isango sakho siphakamisele phezulu mfana sikhiyangane bo uthathe isango sakho siphakamisele phezulu mfana mina ngikhosheki phela nginsizwa ngiyabafanga bonke xhamu indoda mina ngikhosheki phela nginsizwa ngiyabafanga bonke xhamu indoda weshebeleza nawe washebeleza mfana wemfana ngathi sewunenkinga weshebeleza nawe washebeleza boy wemfana ngathi sewunenkinga na weshebeleza nawe washebeleza sana wemfana ngathi sewunenkinga
Yeah.